Parliament isize nnongosereza mu tteeka lya Income Tax Amendment Bill ery'omwaka guno ng'obumu ku buwayiro obulimu mwe muli abakozi abafuna omusaala ogutasukka 33,315 buli mwezi nga tebagenda kusasulanga musolo gwa pay as you earn pay. Mu tteeka ekadde abakozi abadde bafuna omusaala oguli wansi wa 23,315 be badde batasasula musolo guno. Palamenti eyisiza omusolo gwa bitundu mukaaga ku kikumi ku mutema gw'ensimbi ezisasulwa abayimbi bannakatemba n'abalala basanyusa abantu. Buli nsimbi ze banaasasulwanga okusanyusa abantu zaakusoloozebwangako omusolo gwa bitundu mukaaga ku buli kikumi. Nathan Nandala Mafabio mbaka wa Budadiri West avuddewo obubina omubaka Dickson Kateshumba ku ky'okwongera Bujagali Hydropower Project emyaka emirala mukaaga nga tisasula musolo okuva nga 3 Juni omwaka guno okutuuka nga 3 Juni 2023. Kakati oluvannyuma lw'okubaganya ebirowoozo Palamenti eyisizza okwongerayo ebbanga lya mwaka gumu eri Bujagali Hydropower Project nga tisasula musolo ng'ekiteeso kino kireeteddwa mubaka wa Erute South Jonathan Odul. Palamenti ereganya okuyisa ekiteeso kya gavumenti okujja omusolo ku bintu ebitakozesebwa mu bizinensi nga bitundibwa okuli ettaka, ebyokwewunda n'ebyobugagga by'abantu kinnoomu. Kati Palamenti era eyisizza ennongoosereza bbiri mu tteeka erya Lotteries and Gaming Amendment Bill ng'ensimbi eziwangulwa mu zaala kati zaakugibwangako omusolo gwa bitundu 3/10 okuva ku bitundu 2/10 ezibadde ziggibwako kaakano. Gavumenti egamba nti emisolo gyereese gyakugiyambako okufuna ensimbi ezivujjirira emirimu gyayo omwaka ogw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Omubaka Karim Masaba owa Industrial Division mu kibuga Mbale aliko byayogedde ku mabaga agayisiddwa n'ekyokusonyiwa ababujagali omusolo.
Ripoti kitwakola ado komiti yaffe ne auditor general nga yakkiriziganya naffe n'alaga nti amazima ng'eggwanga tufiirwa ssente nyingi twakafiirwa over a trillion shillings mu zino exemptions abujagali na buli financial tugenda fiirwa obuwumbi obusukka mu 10 mu tax exemption eno naye wabula nti kuba gavumenti ebadde ekyagala nnyo kyono musiga investor baagala okuba nti bongera omuprotectinga n'okumusanyusa naye nga bakkiriziganya naffe nti agreement eno yali mbi.